Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
sakiraɓe yiɗiɓe jamale moɗo heɗen woni beete altinere sappo jeegon lewru juin hitande 2025 am nde jeena yettake kokkiri e bokkiwere le laamu masina Ousmane Niale ɓuuɗo kabaruji ɗo gagne kantete ɓoggi jande to on kompitete wiide caggal ko ɓe martina Kumpa laabi kewɗi laamu o ɓami daɓere sammide cuuɗi danniraɗi darogoji bonɗi le nokku logement social ngaji tabakoro le o nokku himɓe ɗi galleji kolidi metti moɓɓen imogoji bete 1 et 2 hitande 2024-2025 puɗɗi bete altinere hannden ɗo bamako ɗo hooreɓe académie ŋaji bangeji ɗiɗi kolliti wiide dabareji fo piyama yalla o examen ana waɗira no moƴƴiri ko ɓuri yontere caggal julde layya luumoji ɗi garta no nguurno arande soodoɓe ngala buuɗi ngala himɓe heɓe woni wembaɓe dow kabaru muɗum yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani cuuɗi darnaaɗi dow nokku logement social ŋaji tabakoro ngaran samminede caggal ko goo farnere kulikoro hokki lettre ñiɓɓe ley o nokku sappo e ɗiɗi lewru mars ƴaɓɓeno ndu ka ɓe jaɓa e ƴimmade laamu o ɓami dabere helde ɗi cuuɗi danniraaɗi no kiɓira fuu ley o nokku nde dabere waddi kulol e rafi faamo himɓe darnuɓe galleji muɓɓen ley o nokku ɓe kolti wiide nayi lewru juin ndu woni ko ɓe marti Kumpa kabaru muɗum jantotoɗo amen Issa Oumar Togola yettake ley o nokku anni ko heɓini en dow faccitango Alisi
ko yettoto galleji temedere nogay kañum en woni jooɗiɗi le tare ŋaji joyyi le wuddu nokku moɓe noddirta logement sociaux tabakoroto ila ɓe nani kaɗo haala kaɓe fuu eɓe gondi e sukkulla
sonimon wala bawɗe heeɓi mahi galle muɗum caggal mum kasen laamu on wara wiya so wala on nokku heele ana metti famede sanne mbeɗe jogui talki ɗi laamu hokki amen dow saabi son joɗi on nokku mi mahi galleji amen gouvernement ummo hewta laamunkoɓe kati hokkuɓe amen talki mais jooɗo on nokku yamira ɓe teta amen ɗi talki ɗuɗu waɗaka
ɓenɗo yimɓel ɓe mi kaltide mum MK kuley ɗiɗi nu woni ko tewtata heɓude laawol ngol ɓe mbawi rewrude e muɗum e gouvernement leydi amen ndi faa ɓe keddole on ɗo nokku naduɓe dokkama kalsi ko nokku maɓɓe o warata ko hono no saria o hollitiri wiide nga fedde nde mi noddirta coalition d' action citoyenne pour la défense du droit du logement helugol ɗiɗo nokkule yo wajibino Fuseni Mari ko kañum woni laamiɗo ngal ɗo dental
hannden ɓamde o anniya helɗe ɗe galleji ɗi mahirahaɗo ɗaton saria do nokku wonɗo e jeeyan gouvernement ɗum woni logement sociaux ɗi min ke e miloɗan torra fala e muɗum ɗum hunde ko moƴƴi sanne
nde wakkati jon o ka immadaraji fuu gaɗaɗi yella fedde ne ɓe noddirta office malien de l' habitat dañ ko sifi dow hen ka fuu wala ko laati
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoniɗo mba heɓude dobbembe amen ɗone hello facebook kaña compte x fa han rafidenago ana haɓɓi hoore ley leydi men mali ndi le saha ngal himɓe joguiɓe kaɓoɗo ana gondi e jogguinide hippade dow sabuji gelle kewɗe woni ɗe himɓe muɓɓen darti koye muɓɓen le laamu masina le wuddu leydi meɗen ndi Alisise
jamma sappo e tati finude sappo e nayyi lewru juin hitan 2025 yimɓel joguiɓe kaɓorɗo ɓe anditaka naati guenni ɓe noddirta tasiga ana le cercle en songo région gawo nam holitiri wiide kaɓaruji keɓaɗo yurde ton ɗi ɓe mbaɗi ton yimɓele taton fa ham le laamu en songo yimɓel joguiɓe kaɓorɗo ɓe anditaka falke ton moblaji do lawol gawo en songo ko ɓe ana le commune gabero nam holitiri wiide kaɓaruji keɓaɗo yurde ton ɗi yimɓel gomɓele ɗiɗo moblaji fuu ɓe puyke ɗumen ɓe ɓanti ko jogui nam jokkine haala fa ham kaɓaruji ndi keɓi urde ton ɗi le wuddu leydi amen ndi masina ana le région segou kabaru ɓiluɗo e ndenago ton o ka ana wembini fa ham ga deƴere ka ana heddile on ɗo nokku namdu holitiri wiide kabaruji keɓaɗo urde ton ɗi somi ɓettike ɗon e hoore du fuu asawere sappo e nayyi lewru juin hitan 2025 jiworgal mangal paɗen goto jippike le maayo gawo ɗum waɗɗa sanni nokku ɗo hanno jippade oɗo kabaru ka hooreɓe mangal paɗen leydi amen ndi holiti ɗum ele communiqué goto moɓe jiltini ñalawma mum e hoore
imogoji bete 1 et 2 hitande 2024-2025 puɗɗan altinere hannden sappo e jeegon lewru juin ndu ley balɗe nayi imotoɓe ngaran daɓdirde e wi hooreɓe académie ŋaji ɗiɗi bamako ɗi dabareji fo piyama yalla imogoji ɗi ana gaɗira no moƴƴiri ɓe kolti wiide du dabareji ɓamam no ndenago heɓirte leyɗe nokkuji imogoji ɗi gatte ley majjune eɓe darta e imotoɓe pati tewta wadde ko haɗa fo jantotoɗo amen Salisi Soko wonko lanodiri e mabɓe andi ko heɓinen do faccitago Alisi.
Madame Dolo Khadijatu Kojo kan woni lamido academy jungo nano Bamako do o holiti wiide dabere jidi ka fu fi hama yalla imuji di ana hewa wadirde no wodiri
le BTN
me won imoto yime ugnaji jwe e temede jetti e yimbe neyon hanbe wadde BTN BTD me woni be ugnere e temede jitton e chefan e jene e jitton santringaji sappo e nay woni inde BTN santringaji jeegon woni inde BTD me bata sariaji fu ko hollita de ngol imagol police me ndu tawete on nuko yalla an hada yurku yurku wadede
ki combat la fraude
academy jungo nyamo Bamako do yaya tarore kany woni komando kabaruji fu bili de landingol imuji le nokko lewi mako imotobe btd adadu mm anayotto ujinere temde jeyi chapan jiti didi hekka pechabe le santuruji nay ngado be btm be adadu mm anawara uinai tati temde jeyna chapan jiddi e jeegom bendo ana pecha ile santuruji jeyna yela mako ka fati ngoy ka fu wada ele dido imuji
préparatif
landingol ngol ima ke fu yotti gendo ha to timmi halnamdi golleji fu hebama ko naari bangal yurku yurukaako me fi dabiriji famonte jamaade do kuteji mudun jukkoji waran jokkina netta fu nangaado yurku yurukaako fande am yottade on nuku me heban hore amen pati no wada fey
viti carrément
me cintinde tan wiile ima daraji kewdi bangal belki sembe challi wadama ni nokule kewde le leedi amen di fa holita wiide bibe leedi mali wana ko jabani ngoy kaaji gattedi le imuji di
balɗe seeɗa caggal julde layya lumoji ɗi ana ɓuuɓi soodoɓe ana famɗi ko fanɗi ko jiyete fayi e tawede teyfotoɓe seeɗa won fuɗɗitinɓe golleji muɓɓen hedde Baba Galle en jogaɓe koltiwide kalisi wala joni saabe almusaɗɗaji julde nde anni ko hawa kolli dambele heɓinendu fajitago sitta sidiɓe Ali Cissé
kuyate yo goto e joni galle golle makko ɗi o moƴƴintinugo motoji o fuɗɗike golle caggan ƴaɓɓagon layarun o holliti wiile ne julle kalisi makko fo timmi saabe ittallaji
caggal julde ka tiɗɗalaji kewɗi ana maate ila min gari ɗon beete fa ɗo min gon jonɗo ka min joɗiɗo tan somin tumbodi e juuɗe amin ɗum tiɗɗalla holli titta so wona ɗum hoore gal wala jooɗo ñalawma kiɓɓo tawi heɓay cogu somoya muɗum wona ko ni
le lumo torogoro bugu jamare heewa on nokku ñolmana hannden butigaji ko heewi ana udda taɓe to cotteteɗu hunde walade muɗum gaɗɗo e tawede fo jagoto goto gotuɓe ana on nokku ɓe hollitiɓe coggu wala
min gari le lumo ɗo saabi ɗum woni komin ɓowtiri natoɓe le lumo ngole on ɗo wakkati ka heewa sanni yimɓe seeɗa seeɗa tan wardata lumo caggal julde
yoga e rewɓe holli mettumi e sanne saabi ko yimɓe heeɓe fuɗɗe coggu fo hannde hono misal cottoɓe tew caggal ne julle yimɓe ko heewi ana ɓooya ta fuɗɗite golleji ne genni Bamakoni
studio tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
ley hello min noddirta vérifié ngo ɗo ni wadde horongol min kalan hannden haala ko noddirte chat GPT ngol kakunu kabaruji kewɗi mbawi heɓede dow muɗum Fatoumata Kodjo tewtini en ɗon anni ko heɓinandu faccitago sitta CDB
chat GPT yo kulleji tan beme ande kese ko wawinde kulleji e ko noddirte open ai ɗum wawinde binni heewdi fattade kasin waɗa photoji e nannal muɗum ɗi golleji fo ana wawa waɗirede téléphone android ma so an jogui ordinateur lamde fof ko welima ana wawa waddedu hen ɗum hokketen jaabi muɗum do golleji fof ko mbilla wadde lamdedu muɗum caggal muɗum ndu yimɓe hewɓe ɗu ana waɗa gajate dow ngol ɗatti beme ande kese chat GPT homo fo ana wawi gollidude e muɗum saabi ɗum mere mere no ga hello gongo an toon sa gabbide ngo hello wiɗa wona kulleji yogaji a yoɓan kalsi saabi ɗum yide caggan ittalla yimɓe ko heewi hannden hono misali sukaɓe jango cullikol dow dowoji fawtata kadi yimɓeji waɗoɓe lugangoji nannan muɗum ana gollida e ɗi masiŋaji beme ande kese ga antoon fa hannen fe so tawi ɗi masiŋaji ana wawa wadde kulleji kewɗi woni kulleji ko ɗum wawa wadde saabu samoji kulleji kewɗi ana winne to ɗi masiŋaji a tawan ɗo winnanake no woɗiri caggal muɗum ɗo ɗum nato saabe yimɓe hewɓe heeɓa wamene tewde ande no moyiri fawtata kasin hewne jamaren hono kabaruji peneji nannan muɗum ɗe beme ande kese ko noddirte intelligence artificiel sel ana wawa wadde lugangoji fof ko jamare miili ga ɗum wawa natade saabe hewde tommonde andan ko hasiguiɗen muɗum watto haqqille hono no gollirte e ɗi masiŋaji beme ande kese
Ali Cissé wartana en joni dow kabaruji ɗi haala muɗum ɓuuri haalede le yontere ƴaɓɓine
min puɗɗina ɗiɗo kabaruji e haalde haala fedde ɓe noddirta conseil national de transition ɓe yimɓele mu en ɓami anni e ɓuytude kalisi mu en moɓe dokketeno fa ɓe codira kaddule mabɓe alkam sare sappo e ɗiɗi lewru juin hitan 2025 goto goto e ɓeɗo yimɓele lokketenoɓe ujunayi capan jetti sefa lewru fu fa soda kadule mu en ornamaaje tacchama hore be pelle gondele de do fedde ujunaji tembere e uinaaji sappo ko hokketeno kanyum en ko du tacchama so mi jaar yeso fa hamele kabaruji amen di mi kalam hala yambingol nyalama keenaadu adnaaru allandu wadde ima daraji fa humpintina jamande ko woni hakke yobiyaabe sappo e tati lewru juin bettinu leede amen di sisil mo chube mudum hitan hikka o woni hono fu watte yalla jobiyaabe kanyum en ana heba ko golla yimbel jobiyaabe gombe le leede amen di holiti wiide elamu en o hadi du en hebude nukkule kewde to be baawi gollude mi timmidan dido kabaruji e halde hala kawrtal noga e jeego bo jonte didi ke enale hawalu jambinaado le region sam hitan hikka sisil chubaado de do yambere du woni hono fu watte yalla tordaaji kebeteede manaji di ana hebene jogolal le adnar allah himma daraji kewdi wadama fewde e majjum
sakirabe hande wiido do kaddo de kabaruji de beta ko ka o do mbay hollitinde men ko woni hakillaaji modon fusi ni no di numero 76 98 56 56 e ngal journal e magazine karoji kinindo o fu hollitinde wiido do mbay hebude don hettinade don mere mere sino no di service kuna foni 37 320 fa se tawa don mere mere sakirabe andon wiide kana tawri don fandi fu noga tanka credit le telephone modon faake on hedaade di kabaruji kedda heda do so da yotere de waran jukininde taggal julde lay kabaru guri layaji ana e tidallaji de kebana ka jogola tafon leydi meden de di guri ko buri hewde fu leboli e fonse ngaji patate leydi meden di wala ijin do don waylitate na du yona yaltino be sottude don taggal leydi meden di ko hanti e don na torra jodor meren woni ko meten hawalu e don wadadu nyawji do himbe do wonno ko andimi hawal ko kollitiwide kany e doktor en fabidire en fam anni ko imirana ku kilu mega hebine do de yewtere hawalu do facita Alexis et Sidibé.
Kenidi wela fofede fuseji di himbele hewbe woditi sabe mutir dabaji kersadi njuppalle majji du wonno ko matete tiagal julde idi bamako do fanyo toda le galluje kewde le leedi amendi himbelbe mi landondire mu emle galdure bamako yoroso bankas wonko sedato do hen
ta sigu les gens sont
to menenga sigu jamara ana wamdi sanne an yi alpen tippo guru daba tatteji fu nato sabe hebbunde buubi mi kude fu nuban no mana hone ko weli ede jati menento amenga tiagal so hoti dabaji guru mudu fuma kambe yimbe kono misal jaati welbe nanal mudu
pour les forgerons
donc en dan be kabaruji bili de hawalu kay en ka holiti wiide guli bali kirsadi ana wayto na idi jogi kutteje ko hana yabe de feedo hawaluji gawsu berte yo goto hakkuni mabbe wonko sifoto edo kutteje majji
la pollution de l'air
bonnugon hawaluji fatare bonde hinde nanal mudu an hebe di kulliji sabe lungum dun wadde tidalla sabe son nidi nyaami dum tiagan mudun kasin didi do awa hokka jamare nyaami dun wa hedni
de la population
beeda le torda ko dum wayutinde hawalo e hore de do guli dabaji tipete to heba fule bole amendi na dule fosingaji di an wayutinde bib adama e hore chadele bangal challal nam holitiri wiide Boubacar Cissé dogotoro
dabaji fuku nyami di guri enan nan mudun se nyami tewdi dabaji kazin an wayde nyablaji popal sabi dabaji kewd anton hone rawad fatade bube nan nan mudun so arfa nyami di kulleji tan so hodi do yimbe ben ma patigen jamaara an wayde enen bani arminya bilad
lom surtout
julde monde yo wakati wonno juude yimbel hewbe gollirobe guli bali di hebude ko tamma kanyu endu nyalamo hande o joyaade jeegom ujil ngaji nawtorto nodi guli dabaji di kafu ko dari gotel tan wondi gollude le nyalamo hande o doni industrie malienne de tannerie imatsa al mubashar haydara yo goto e gollo le ndudo suru ujin wonko o sifoto e do ko lati sababu uddude ujin ngaji keddidi
les pays dans lesquels nous exportons
nabata di gurino yo leet Italy Chin and fatal leet Etats-Unis gaade leede fo handen hebi tita laaji tiagan nyawko no defe covid on izin ngaji ko mu inda di guri fu uddi de leede di ko on nawal covid natle adno fayata handen di izin ngaji fe goto mudun golata sab ciogu wala ton
parce qu'il y a la mévente
adama sambusi so goyo dunke andan do kabaruji bili de hawalu o holiti wiide tewtude nawtorade guli dabaji di ana wayi latar sababu jaati hunchuro nabirde yaso keballe nokko
kanto
tuuni fu hebete tiagan gan kirsegon dabaaji ɗi fuuyo hunde tan ko neɗɗo wawi naftirade fartade kasi birgui majji ana nafa winde nannal muɗum masiriji rewɓe ko heewi hannde ana moƴƴinira ɓikkulleji
andanɗo jaati kutteje ko guuli baali ɗi wawi yettinde e dow hawalu ngal ɗo gollirgal ngal ɓe noddirta industrie malienne de tannerie holiti wiide wam ɗati ɗi itti mbawɗi latade sababu rende hawalu fa yetto callal ɓiɓɓe adama en hoore Almoubachar Haydara
mene mi woni contrat goto hakkude société noddirteɗo agence national de création des eaux usées ɓe ana waɗa lugangoji lewru fo ƴeewa da cuuɗi e nannana muɗum ko yippa nokkuɗe yaade ɓe faami jaati wiktuniji fof ko yippitin nde hawalji meɗen ene waɗi naftirade ɗum ko naari bangal ndeman meɗe mara ɗo liɗɗi e nannana muɗum nde geyka goto ko min moƴƴini jaana hen
andinde tan wiide leydi amen ndi le hitande 2022 ko ɓuuri baali millioji noga e ɗiɗi kan e beyi ko ɓuuri millioji capantati woni ko limta ele muɗum nam holitiri wiide fedne ɓe noddirta institut national des statistiques ɗiɗo dabaji ko heewi e muɗum fuu wakkati julde iidi hirsete